Unit 4, Dialogue 2. Before completing their travel arrangements, the students seek additional information. Try to work out what days of the week the train does not run.
Tiketi ni bei gani?
Bei ya tiketi ya daraja la kwanza ni shilingi 1033 na bei ya tiketi ya daraja la pili ni shilingi 1025. Mnataka tiketi za daraja gani?
Tunataka tiketi za daraja la pili. Je, treni itaondoka lini?
Siku za Jumatatu, Alhamisi na Jumamosi, treni itaondoka saa 5 kamili asubuhi. Siku za Jumanne na Ijumaa, treni itaondoka saa 11 kasoro dakika 5 jioni.
Safari hii itachukua muda gani?
Itachukua muda wa masaa 42 hivi.
Lu, ni safari ndefu sana.
Did you manage to work out what days of the week the train doesn't run? The train does not run on
Jumapili na Jumatano.